내 자식은 그게 다 여기 tembea uchi kisingizio ni swag hizi ni nyakati za mwisho zimeandikwa kwa Biblia you said it na lose meaning focus on politics wacha tuzo pamoja yo
badilisha mawazo yangu mwili wangu